iyadoo wariyaasha kula hadlaysa magaalada Canberra ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Australia Penny Wong waxay sheegtay inay ku kalsoon tahay in hay-adda UNRWA aysan ahayn hay-ad argagixiso, islamarkaasna hay-addan ay lafdhabar u ahayd gargaarka qaramada midoobay ee falastiiniyiinta ee Gaza ee macluusha qarka u saaran. Horaantii bishan ayaa dalka Canada iyo midowga Yurub waxa ay ku dhawaaqeen in sidoo kaleeto yar ay dib u ambaqaadayaan kharashaadka ay siin jireen hay-addaasi. hase ahaatee dowladda Mareykanka oo haatan lacagta ugu badan siisa hay-adda ayaa sii wada hakadkii ay gelisay kharashaadkii ay ugu deeqi jirtay hay-adda UNRWA. Wong ayaa u sheegtay wariyaasha inay ku qanacday baaris lagu sameeyey hay-adda kadib eedihii loo soo jeediyey.
The nature of these allegations warranted an immediate and appropriate response.
Waxay tiri miisaanka iyo dabeecadda eedahan ayaa u baahnaa jawaab degdeg ah oo aan ka bixino, laakiin talada ugu wanaagsan ee aan hadda ka helayno hay-adda arrintan ku lugta leh iyo sharciyaqaanada dowladda Australia ayaa ah in hay-adda UNRWA aysan ahayn hay-ad argagixiso, islamarkaasna lacagta canshuur bixiyayaasha reer Australia aysan gacan qaldan ku dhacaynin. Ambaqaadka dalka Australia ee gargaarkii hay-addani uu sii jiray ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli Australia lagu dhaleecaynayo in ay la noqotay dal ku gallo ay siisay dad falastiiniyiina oo kasoo cararay colaadda Gaza. macluumaad laga helay wasaaradda arrimaha gudaha ee Australia ayaa waxa ay sheegayaan in Australia ay dalku gallo ku meel gaar ah siisay 2,273 falastiiniyiina oo dad eheladooda ahi ay Australia joogaan intii u dhexaysay 7 October iyo 6 February. isla xilligaana waxaa dalku gallada kuwaasi la midka ahi la siiyey dad ka badan 2,400 oo Israa'iiliyiina. Dadku ololeeya arrimaha qaxootiga iyo soyguluutida ayaa sheegay in qaar ka mida falastiiniyiinta fiisayaasha la siiyey lagala noqday iyadoo dowladda ay u cuskatay arrimo gaar ah. waxaa kale oo dowladdu ay ka gaabsatay inay sheegto tirada dadka ay dalku galada kala noqotay. dowladda Australia ayaa waxay daafacday go'aanadeeda iyadoo sheegtay in diidmada dalku galada lagu sareeyey arrimo la xiriira ammaanka. afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha gudaha ee Australia oo la yidhaahdo Claire O'Neill ayaa waxay sheegtay in dowladda ay xaq u leedahay bixinta diidmada iyo la noqoshada dalku galada marka ay duruufuhu isbedelaan. laakiin Adam Bennett, hogaamiyaha xisbiga Greens Party, ayaa waxa uu u sheegay warbaahinta ABC ee dalka Australia in dadka soo codsaday dalku galada gaar ahaan falastiiniyiinta loola dhaqmay si aan xaq ahayn.
What Labor is saying is that people's visas are being cancelled because Labor does not know how long the Labor-backed invasion of Gaza will last.
waxa uu yidhi xisbiga Liberka ee talada haya waxa uu noo sheegayaa in dadka dalku galada lagala noqday sababtoo ah in aanay hubin inta uu socon doono duulaanka ay taageersan yihiin ee Israa'iil ay ku hayso Gaza. sidaasi ayna dadkaasi ay ugu diidayaan in ay dalkan isugu galaan. waxaasi waa bini'aadminimo kabax iyo arxan darro. dowladda Israa'iil ayaa waxay sheegtay inay xaq u leedahay inay isdaafacdo kadib weerarkii Xamaas ay ku qaaday bishii Oktoobar ee sanadkii tegey. xukuumadda Canberra ayaa waxay u ololeysaa halka helista 2 dowladood oo Falastiin iyo Israa'iil ah oo ku wada nool si nabad ah lehna xuduud caalamku aqoonsan yahay.